mapenzi ya silai Sonyo usuke Nilifata kitu gani Umefanya nijute Mina kona punguwe Na usiku rufuke Kwanza naongea na nani Naomba nikumbushe Mina we hatuenda Jipandisha jishushe Usinipande kichwani Namba yangu ifute
Kula kula alo changia takitungu
Izo dharau Wanampio lopata